Downloaded from ilovezedmusic.com.
Fresh out.
Yeah.
August 22. Yo, Vigorous. Hurricane Company.
Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Kampompo.
Can't believe I'm falling in love. You an angel, the same from above. Ukaleza, chikondi nenzo sakira na chipeza. Olo vivute buanji, umanisekeza. I'm addicted to you, monga mlasta na dobo. Olo shima ini, mwea kondela kampompo. Kapena teacher, mwea kondela choko. Olo chakola, mwea kondela mafopo. I think of you, I think of you. You drive me crazy, the things you do. They call you leo, I call you boo. Baby, if you miss me, I miss you too.
Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Kampompo. Kadogo. Kampompo.
Yo, Vigorous.
Kadogo.
Hey. Mami, ifina kute mwa. Bonse bafuaye atinka kute mwa. No. Defyo ibefyo, chimono kwibilo munobe chipefyo. I need you, singa fune unisiye. Jiwe wanga, fa upuba ningasiye. Nisasele munga uzigai wa masiye. Nilanga na kamfe, shikako na tusiye. Wanna be with you all days of my life. Loving you, till the day that I die. Your love baby got me going confused. You feeling the same way for my ass, don't you?
Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Kampompo. Kadogo.
Tela kopala husakile.
Kampompo.
Hurricane Cox.
Kadogo.
Nuwebona temwa tapaba bambina temwa. Nga kutomwe na makisi yala watemwa. Ama kizi ya kumutima nalikupa tapaba na bambi. But baby nuwebo njimbi langa shmain fila temwa. Na chimpombo palitewa. They thought we couldn't make it bale mwona kwa titiongo. You are mine, you forever, you my boo. You the only one I call when I'm feeling little bored. When I'm with you, you tell me I'm the best. Caressing on your body then you kiss me on my neck. Mark hands, forever hurricane. Smoke out, bow high, surely do it again.
Vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini shima inifira ate mwa kampompo. Mami we, vona kute mwa feine. Watini jama inifira ate mwa kadogo. Kampompo. Kadogo. Kampompo. Kadogo.
Yo dollar, see ya. Smoke team, my nigga. Dere game manager. Yo, sweet J. Shada.